mateso makali. Aliyapata Bwana Yesu walimchoma mkuki, damu na maji vilitoka. Akalia sana, Eloi, 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 Mungu wangu, Mungu wangu, mbona umeniacha.
Mateso ma